Highland ngaphandle kothando lwethu olungakwenzi ubona ngizophila kanjani ngaphandle kothando lwethu olungakwenzi
This is Jesus.